kadhalika. Murata wakwanya ndae, senorita, mamasita, madam speaker na kadhalika. My sister, you're not my sister. My sister, you're not my sister. Mwanangu,